Instagram. Sorwe sister ntaka hongeye na we. Yapo huko fast ave mahumda nipewe. So first time so mala kwanza kukona. Ulivo home shine unapita zile kona. Girl so mbaya mtoto kijuana. Na hito dujo babron kilo kipenda. Mbono unakaza mwendo kwa nini wapi unakwenda. So please give you number for first to chat. Mbona huna hinama songehe bas. Punguza hizo noma na wasi wasi. Mambo ya haweleweki huku neshi. Najibusi bati. Sema zilo saba, bele malizia. Sito kuganda kaluba, hapa hapa ntaishia ma. Hapa hapa ntaishia, my love, my love.
Oh baby, jiunge bando. Mida ya naitu chacha. Oh baby, jiunge bando. Mida ya naitu chacha. Go, tuchacha, tuchacha. Mida ya naitu chacha. Tuchacha, tuchacha. Mida ya naitu chacha.
Mcheki anaenda kana ludi. Anavutia hakitembea. Waweza sema fanya makusudi. Kumbe kwake ni mazoea. Hey, you so pretty girl. Confuse me, attract me when you smile. Oh, basi sogea. Tuwe wawili kapea. Achana na nao kompea. Penzi leto tutoshe anao. Wapenda shobo furu skendo. No, 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 no. Siyo shobo pendo tu girl.
Oh baby, jiunge bando. Mida ya naitu chacha. Oh baby, jiunge bando. Mida ya naitu chacha. Go, tuchacha, tuchacha. Mida ya naitu chacha. Tuchacha, tuchacha. Mida ya naitu chacha.
Brikisi ya panande njobe ni busy serious. Of course because you drive me crazy. You my heart, you my heartbeat. Without you 1 second, I can't defend. I know, you know what I mean to me. You my everything that I want to be. Hey shore, please give you number. I can't call them, nita kuhita mchumba. Utatamba, hakuna zima data. Mwende wa drink, ring, Snapchat, Twitter. Hey senorita, hacha kusita sita. Ukiona so, tikisa hata kichwa. Sierewi yes or no. Sierewi yes or no, no, no. Ulivo hume chill too girl. Ulivo hume chill too slow my girl.